Neo Mkurugenzi
Stipa stipa Hapa natatisha na watipa tipa Rada nasafisha na kingipa njipa Nana nalalisha neza stipa 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 Rada nasafisha na kingipa njipa
Stipa stipa Dizenelit kama ana hipa dipa Wahengoli si manga kakitipa Sipa David Beckham Blena funga manduki Nata new boy ni new kid Minu muda maki na mangondo minge Nakula samaki ni madondo nyinge Na mufala staki saru bombo nigga Kama nagasaki na mabombo mtrigger Niko deep end Tamasha za weekend Mamdingi na deep end Lazma kwe niki bang Gari kubo V12s Out of 10 niki den Nampeleka na rieng Nampatia mavujeng
Stipa stipa Apa natatisha na watipa tipa Rada nasafisha na kingipa njipa Nana nalalisha neza stipa 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 stipa
Pamba ni pasi, puri mishwa na kipake Mwasili kiraspe, mina wafwasi, DJ na cheza madanse Tunazitoka, mble na tunakutoka Wale siugu za poka, lazima unatoa majoka Mchezo ndo yendele, nobo somba kache Mamocho tupepe, washa kiteke we Easy flows za kinyumba ni mtajotrio boy sio ndogo Beat ya Byron flani, lazima tu flex kidogo Saksu wa puri, wezi kwa santonyo Cheshe na mamshuri, mindo wa gasponyo Sanzi shangi nguri, bat mutu pa mkono Sisi Mazuri,
kepisha kamsondo Stipa, stipa Apa natatisha na watipa, tipa Rada nasafisha na kingipa, njipa Nana nalalisha neza stipa, stipa 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 Rada nasafisha na kingipa, njipa